Paalamenti ya Uganda imirisa mbagirawo enteekateeka ez'okuwandiisa abagala okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ababiri okukiikirira Uganda mu paalamenti y'omukago gw'obuvanjuba bwa Africa ebibadde byogerwako nti bikalu. Paalamenti ssabbiiti ejjange ennaku z'omwezi asatu nenga asatu mu lumu ebadde yateekateeka okuwandiisa abagala okuvuganya ku bifo ebyo mu kulonda okubadde kusuubirwa okubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwokuna. Ebifo ebyogerwako ebibiri kuliko ekya James Kakooza ne Dennis Namala nga bano nno bombiriri baalondebwa wano mu Uganda mu kalulu akawedde ak'okukiika mu paalamenti ya Uganda. Sabiti emuyise Speaker wa Paalamenti y'omukago gwa East Africa Joseph Ntarikutimana yawandiikira Speaker wa Paalamenti ya Uganda n'amutegeeza mu butongole nti ebifo by'ababaka abo bombiriri bannayuganda bikalu byetaaga okujjuza. Mu bbaluwa eyo ekibiina ki NRM ne Paalamenti ya Uganda kwe baadde basinziira okujjuza ebifo bino ebibiri era okuva ku ntandikwa ya sabbiiti eno ekibiina ki NRM kibadde kifuna okusaba okuva eri bammemba b'ekibiina ekyab'enjawulo abaagala okukiika mu Paalamenti ya ER. Wabula wabaddewo okusika omuguwa wakati wa bannamateeka abalondoola ensonga z'omukago guno n'abaka ba Paalamenti bennyini aboogerwako okuli James Kakooza nga bazze bagamba nti ekikulu eky'okujjuza ebifo byabwe nga ababaka abo tebannalayira mu Paalamenti ya Uganda kiba kikyamu. Ku lwokuna ssabbiiti eno Sipiika wa Paalamenti Anita Anette Among ne ssaabawolereza wa gavumenti Kireewa Kiwanuka baayawukana mu ndowooza ku nsonga z'okulonda okwo. Ssaabawolereza Kireewa Kiwanuka ye wabula Paalamenti nti okulonda kuno kugira kuyimirizibwa wasooke wabeewo okwebuuza okumala olw'ensonga nti ebifo Paalamenti byeyagala okujjuza si bikalu mu kiseera kino.
The provision Article 51(3) was providing for different methods of accession into office. There are those who do it by nomination and others do it by election. But election is not an event. It's a process, and you cannot say you have completed the election unless you have completed that process. Right, Honorable Speaker, Honorable colleagues, if you allow me to study this matter, render a written opinion, confer with the CTC at Arusha, and understand what the issue is from their perspective, then we can render the necessary guidance. Right now you have a letter that the IALA has given, and I'm sure the Parliament is well within its right to proceed with that, but we shall confer with them and guide them, because we think there is a misinterpretation of the law in that regard.
Wabula Speaker kino yakiwakanya n'agamba nti ekisobola okukyusaamu ye bbaluwa endala okuva eri Speaker wa Paalamenti y'omukago Joseph Ntarikutimana ng'ekyusaamu eyo gye yasooka okuwandiikira Uganda.
Thank you. Members, this is not a matter. Before we get an opinion or before we get a letter, there are only two things that can stop us from having the election: a contrary letter from IALA or a court order. But for now, we are proceeding.
Kaakano Paalamenti ya Uganda mu kiwandiiko ekivannyuma ekifulumiziddwa kalaani wa Paalamenti Adolf Mwesigye eyimirizza enteekateeka ez'okuwandiisa abadde baagala okwesimbawo okujjuza ebifo ebyo okutuusa ekiseera ekitali kigere.